nouveau coup. Ça, ça.
Oh, it's basement.
We unakafige kani kiminaji. Toto umeiva ukawe kwa nazi. Nilikuona kwa mbali ni kafilu chizi. Ujue kukufata mie kuwa easy. Tangu hizo enzi adi siku easy. Nilidata kwa kukamu na kizizi. Wanaopigia sana namba iko busy. Usuasikize yao baby take it easy. Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti. Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti.
Nasikia unapenda kitu kuu. Jai lalisha mwili figa iko true. Jai zalisha ni kupatia wajuku. Ski brown aligeuza serikali yani kuu. Asuna nipa waswas kwanza venye hiyo asi. Navuta wafasi basi unipe chance yani nipe na fasi. Ndovu ni kupe yote na siyo kiasi. See I could choose you and there be no shame. Well I could do it and do it over again. Siwezi kushare himalie endi chain. Halafu tuongeze ndovu kuon your name.
Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti. Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti.
Wine for me, ukona mijilaze kifwani. Apa morumen panda kichwani. Kamalize vita nyumbani. One for me, ukona mijilaze kifwani. Apa morumen panda kichwani. Kamalize vita nyumbani. Gimme that, gimme that. Gimme oh, gimme that, gimme.
Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti. Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti.